This song is a special dedication to mom. Mom, you're special.
Nakuombea maisha mema. Maisha marefu.
That's my prayer for you.
kwa Mungu akaweza kukulinda. Sitakosea kukuita Mungu wa pili katika dunia.